Kama chiseve wa Kenya munangoza nini
change.
Unataka nini
change.
Ni change
tupige kengele ifika kanisani tupige kelele isikike msikitini Allahu Akbar madini Mungu tukwamini mazuri utatenda ero kamano obwano berni nyasaye asaye masise asame natanje bongolo ingoto cha myengu bitu kocheku prezo konga ruta komi omingo makara komi Tirau makwere kegere miweri kipendi kelande Look at kitateri Ruto aisa kikemwa Ruto aisa kikemwa Kiteche godko kiseri Esaburye kiseri Onge gas inye boryet Ko gas pororyet Mage mate boryet Perset suryet ak chorset Kimache walet tertinet Kasinet kipa genge Kebe mutanet Kole boyon kipendi mucho machekel Ketigeko utere Rani kotere Ndiyo sisi kuwa kwa ofisi hey, Kukata ubakuze Kusema na kutenda
Ondoa ukabila
Kusema na kutenda
Kukomesha ufisade
Kusema na kutenda
Chuki, wivu na viti na kumaliza
Kusema na kutenda
Kukata ubakuze
Kusema na kutenda
Ondoa ukabila
Kusema na kutenda
Kukomesha ufisade
Kusema na kutenda
Chuki, wivu na viti na kumaliza
Kusema na kutenda
Umaskini juwaje kungorota Uchumi ni Chai ni duvya, kila kitu joki mepanda Kava menikani, bona kutojali mwana inji waka waida URP ni chapter, zile makampuni zimefungwa Zita funguliwa, tuchorwe kwa kazi, tupate machinchi Wengi tumesota, ingawa tumesoma Kukula joni ngoma ni noma Yeah, unajua nini, swali ni kwa nini Tuli mwaka damu, umoza ni nguvu kutengana ni kwa ribu
Hey, hey
Ni bure kukongana webana apana ahibu vita tusije kuzahibu We change ni time kubadili Tosi kanya ne Tosi gerengo Kenya ni mache ko change Walet tunataka change Adenduale boni kalwale na wale wako pale Wanataka change Josu wa kutunji Kitaya kutunkin ore koyat Temya chen ketrat Ke eshente yat Sami mwaita Ruta iilwe chak mwaita Kake buante mwaite Notan ko change Chama ni gani Chama ko URP Kuineta boine Notan indurere Kikuteke kaza kebwan kipa genge Kemwa ano yegi pendi Anenege mache slogan Kusema na kutenda URP United Republican Party Chama cha wafupi warefu che echenge menge Chama cha vipofu fizi wifi wete Ma orphans ata chokoras Uwawe na furaha IDPs kuwa settled Wanna be ashara wa uzaji mboga Uki uzanguwa mseya Usewa mkokoteni yule wa hoteli Ata boda boda ki asla Kama wengi oga kuchoma maindi Amuka sinduka uanze kupenduka Lipuka fijana tukutuke Wacha ngoja ngoja si kazi kwa fijana Ndio pesa kwa wazee Wachana si tumechana Weni hajibana Dictatorship Tribalism, nepotism, ata racism Ndiyo sote tumalize, ha, Ruto ndia mesema Iishe,
asla mwenyewe sunajua
Yote yaweze, kano Yote yaweze, yote yaweze Yote yaweze, kano
Haki walae Katarina amesikia na kasema Okay, right, okambo ni haze Mambo, what's up, man? Ruto musiplem, ali fight for the right Siku penda kwake Anataka change ka Obama Sifita ki Osama tasama URP ni party ya kusema na kutenda Chama cha wananchi Wananchi, wananchi, wananchi Kenya tupendane Tuwe wazalendo Tuwe na upendo umoja Ukiwa we ni driver, conductor Ata na manamba Chama ini namba Madakitari wakonja wasikuve fitandani Walimu, tuende darasani Wafanyi kazi